umetenda mema, Bwana umefanya mambo makubwa, Bwana umetenda mema, Bwana umefanya mambo makubwa. Asante Yesu kwa wema wako, Bwana umefanya mambo makubwa. Asante Yesu, wewe ni mwema, Bwana umefanya mambo makubwa.
Let's read this through.
Giamonga chest. Put them up. Mama. Where's he lay? Giamonga chest. Hey. Baba. Where's he lay? Let's help them say. Giamonga chest. That's right. Kiabonga chest.